Bwana Yesu asifiwe. Cha kwanza kabisa, na acknowledge presence of God in this place. Hallelujah. Kuna uwepo wa Mungu mwingi sana hapa. Hallelujah. Kama unaamini hivyo, mpigie tu huyu Bwana Yesu makofi mengi. Hallelujah. Hallelujah. Lakini kipekee nipende kushukuru kamati yote ya maandalizi ya ibada hii, pamoja na kila mmoja ambaye kwa namna moja ama nyingine ameshiriki uwepo wa Neema Gospel Choir mahali hapa, pamoja na ministers wote ambao wameshapita hapa na ambao watafika. Hallelujah. Bwana Yesu awabariki sana 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 sana. Na sadaka ambayo mmepanda, Mungu anaenda kuwajibu mara elfu na elfu. Hallelujah. God bless you so much. Tuko tayari kumsifu Mungu wetu. Amen. Tuko tayari kumsifu Mungu wetu. Jamani, tunayemsifu ni Mungu, sio mtu mwingine. Tuko tayari kumsifu Mungu. Hallelujah. Amen.
Salabani pa Mwokozi wapatikana ukombozi, ni kazi ya thamani yake Yesu. Salabani pa Mwokozi, salabani pa Mwokozi wapatikana ukombozi, ni kazi
piga makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Haleluya. Amen. We just come on. One.
Metu kumbuka wakati. two, one, two, three, go!
Usiondoke. Nataka tucheze kidogo, nataka tucheze. Are you ready to dance? Are you ready to dance? Come forward, wale kule nyuma wote njoni. Nema gospel choir. Masanzi, are you ready? Come on ladies, get out. Okay. Hebu tuwapigie makofi ya. Sasa wanakwenda kucheza kitu ambacho. Wangapi wanapenda amapiano? Okay. Masanzi, are you ready?
One, two, one, two, two, come on, take it, take it, take it.